andal
e andal ana weli faamo wala andal ana darta andal jogi do andal ana darta eydude andal. Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogi ndimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jules Vernon maagi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraɓe worɓe rewɓe, mi jowti on ɗo hettuɗon leyɗe aduna, oɗon kettindi min fuu faa hande miɗo woodi yottande on jande andirande, jande dewtere seniinde iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteɗo Jules Vernon Maggi. Yottinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon. Hettuɗo to masiŋaji to o faa yottina on kongol am, ana anditire fidel. Ndenno mi holliti on e ley jandeji ƴaɓɓiɗiɗi, so won fuu ko kasindinɗon e bangal kasettiji naa du ko yiɗɗon andande min, andon oɗon mbaawi neldude min ɓataaki faa min keɓa no min paamira kabaruuji moɗon. Ndenno en njahan yeeso faa hande, miɗa yiɗi ngaren e ko tawanomin wiide on bangal gonɗinal e Almasihu Iisa no nandi. Mi wihino on iɗum nandi e yaadu ley jeereende, wonki meɗen tawete ana ɗomɗi, kaa kuɗɗe aduna ɗe fay huunde muɗum wawata itta ɗonka meɗen so wona Almasihu Iisa e haala muɗum. Ɗum woni mbiɗe dewtere seniinde. Ndenno wona jawdi, wona kaalisi, wona andal, hey fay huunde so wona Almasihu Iisa wawa ittude ɗon kam meɗen. Ɗum ana miccintina kam ka haala iwde e ley linjila Yohanna suura jeɗɗi aya capanɗe tati e jeɗɗi. Miɗa yiɗi janngen nokku o, anni ko wiya nyalaande sakitotoonde teddude teddunde e iidi. Almasihu Iisa dari towni daande muɗum wihi ka haala, neɗɗo fuu ɗomɗuɗo wara e am yara. Ndenno e ngaral ɗum woni e gonɗinal meɗen e Almasihu Iisa tan wonki meɗen wawi weltirade. Ɗum Almasihu Iisa wi gonɗinɗo ɗum fuu calluɗi ndiyam gurnojam ilan iwde e ɓernde muɗum hono no windira ni. Ndenno tiɗalla heɓude ndiyam naa du rafi ndiyam woni tiɗalla arano mo Israilankoɓe yihi naa du hawri e muɗum. Kaa fay nde tawa ɓe yihi ndiyam callungol hattaa ɓe yiide torda, sabu ɗan ndiyam tawi yarataako. E ley majjum miɗa yiɗi janngen aya noogay e tati faa yottaade mbiɗe aya noogay e jeegom. Dewtere wi'i ɓe ngari ɓe jotti nokku wiyeteeɗo Mara, ɓe tawi ɗon ndiyam kaa ɓe mbaawaali ɓe yari ndiyam ɗa, sabu eɗam haaɗuno. Ɗum saabi nokku o indira Mara. Aya noogay e nayi, jamaa o heddi ana ŋermito e Muusa ana wiha hoɗum men njarata. Aya noogay e joyi, Muusa wulliti e lamɗo lamɗo holli mo sawru, mo ɓamindu, mo tippi ley ndiyam, nde ndiyam ɗam haaɗiti. E o nokku woni ko lamɗo hokki jamaa o sariya e jamirooje. E o nokku du woni ko lamɗo yoppi ɓe njiha torra. Aaya noogay e jeegom, lamɗo wiiɓe, so on kettindike konngol lamɗo mooɗon, so on ngaɗi ko focciti yeeso makko, so on dartini noppi mooɗon nanuɗon jammirooje am, so on jokki sariyaaji am ɗi, mi wortinan on nyabbiiji ɗi ngaɗunoomin e misirankooɓe ɗi, sabu min woni lamɗo sillinoowo on. Ndiyammeeji mara kaaɗuɗi ɗi woni torra Israelankooɓe ɗiɗaɓo, sabu nde ɓe ngaɗiino balɗe tati yaadu ley jeereende nde woni ko ɓe hewti ndiyammeeji mara. Ɓe miilunoo jooni ka ɗon kam maɓɓe iwan, kaa ko ɓe tayki woni ndiyam ɗa yarataako saabe haaɗugol muuɗum. Ɗum goonga lamɗo rimɗiniiɓe iwde e juuɗe misirankooɓe, kaa ɗum e taweede fuu haɗaali mara taweede yeeso maɓɓe. Hono noon du gonɗinɗo fuu ngooduɗo yiide torra e ley gonɗinal muuɗum, taa hula naa du taa miila, ɗum haana laataade. Waajibi waran e wakkati gonɗinɗo e almasihu Iisa tawete ana sikkito, faa ɗum saabane, faa ɗum saabanoo ɗum lamdaade hono ngol lamdol ɗum woni wiide. Ko saabi lamɗo ana acca ɗum hewta kam? Mi annda fuu ko waɗumin so torraaji yogaaji ana hewta en wakkatiiji enen gonɗinɓe. Kaa ko andumi ni woni ɗum wana jukkungo non. Ko ɗum woodi woni nehuude en faa e ley majjum mo waawa mo gollira e meeɗen e ko mo yiɗi gollen ko. Ɗum woni wakkati fuu omo yiɗi nanden e ɓiya makko bajjo almasihu Iisa. En njahan yeeso kaa fadde nden, min dardan hettuɗo masiŋaaji to o walla on heɓude faamu e bangal adresi amen naa du ko wiyete anditoore amen.
So oɗon njiɗi faamde ndeɗo dewtere, mbinde e amen ataakiiji, neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dantiyaaba faa sanne, en njahan yeeso faa jooni. Almasihu Iisa tawaama ana wiya enen gonɗinɓe ɗum ɓe kaa haala on keɓan ɓillaare ley adunaaru ndu. Nden no an gonɗinɗo fay soko haaɗi ana woodi e laawol gonɗinal maaɗa, annda aɗa haani tinnaade, sabu Almasihu Iisa wi'i kañum jaalike adunaaru ndu, non du eɗen kaani woytoraade mo faa mo walla en taa majjen. Sabu ley aduna o kuɗɗe woynooɗe ɓerɗe ana heewi faa ɗuuɗi. Ɗum saabi so wonaa njardoɗen ndokken ɓerɗe meeɗen Almasihu Iisa faa ruuhu makko ceniiɗo o waɗa ley jeereende ɓerɗeeji meeɗen ɗi calluɗi ndiyam ngurnoojam, de hokka en ndakam ko nguurɗen. So nagge wari faa sume, hono ɗum wayani on koyɗe heewɗe mi hawri e sumeegol nahi. So goonga ana naawi jaati, kaa andon so nge sumaama nge tili, annduɗo cumi joomum magge fuu andan nagge nge, to yihi nge fuu annditan nge. Hono ni enen du nde lamɗo sumiri en torraaji fuu, gooto fuu andan ko ngoodanɗen lamɗo, de sela wujjude en, sabi ɗum hawrata e golle seyɗaani. dum woni fenande en ngala ko godan din lamdo wujude ko lamdo fodani en kanyum e halkude en tawene almasiu isa wari fa ndokke en ngurnam dumidam e jam ndenno eden kani gondinde e o almasiu fa jam meden beido en jahan yeso fa handen keben faamu e ko wadi bangal ndiyam mara ley bibbe israila e milo modon hodum welini ndiyam mara dam fa dam hebi yarade deutere ana hollita yo leggal sauru ngal musa tippingal woni ko welni ndiyam da dum deutere tawreta musa wietende deuteronomande wi cindado fu ana way hono mo lamdo hudi bataki pol faade e galatian kobe odu beydi e ka hala wi e ley sura tati aya sappo e tati to anni ko winda almasihu sottiti en e kuddi ndi saria o fawi e mendi nde wonno mo rondani ken kuddindi almasihu isa mayi e dow leggal bardugal nden mayde e dow leggal bardugal woni ko hokkata goddinal mebengal ndakam sabu mo meedi mayde wana dun tan mo jalike nde du dun sabi enen gondinbe e de mbawi wiide ka hala mayde hoto jalogal ma woni mayde hoto sembe ma woni en jahan yeso fa joni ka fadde men yaade yeso min dardan hettudo masingaji to walla en fa nanen cireedi sed dan tiaba fa sanne en jahan yeso fa joni e ley majjum mida yidi ngaren e biide aya nogay e jeddi anni ko winda bibbe israila ngari elima nokku godudo challudi ndiyam sappo e didi kanyum e ibbe chapan e jeddi be kodi don bangi ndiyam da elima yo nokku godudo nokkuje neminiide fa sanne nden no caggal metti mara o lamdo nabi jamare mudum de nokku wietedo elima dun deutere zabura wi so gullali wadi kikiide janjere ana hani nanede bete nden no gondinal tidiri fu wakati waran lamdo neminan en so tawi eden godi jokkude biide makkode dum ana miccintina kam ko hebi yusufu musa eliya dauda kanyum e woppe hewbe yihube torra ka wana dun tan be yi mojjere iwde e lamdo du hono non du enen gondinbe wakkati waran en jihan hono odo torra ka miccitoden dum fuddirali en anden chagal mara ngurna meden fu elima ana wawi tawede yeso den ko hewti israelan koobe ko fu ana hani latnade en misal en garan e biide sura sappo e jeegom e lei o sura fa keben famu eno israelan koobe yottiri lei jerende wietende sin e o nokku ibe ngodi ngullitade sabe nyamdu de lamdo dokkibe nyamdu wietendu mane anni ko kanuden andude bangal ko hebi israelan koobe e lei yaltugol mudum leydi misirangol en kebi fam eno be taccitiri mayo bodewo en kebi famude du no be njottiri do hayre wietende sinayne denno e lei majjum eden yiita mbokaaji jeddi njaadoji e mbokka gondindo e almasiw isa fu israelan koobe tawanoma ana yimanno jimol musa gada majjum be ngadi balde tati be ngala ndiyam be njotti mara don ndiyam mudum haadi gada majjum be yehi elim don ndiyam e ledde kewi elima yo alhali mbawka lobba ko gondindo e almasiw isa wawi hebirde to lamdo jonika e lei filla sura sappo e jeegomo en garan keben faamu eno israelan koobe yottiri lei jerende nokku wietedo sin de lamdo hokkibe nyamdu wietendu mane e lei ndu nyamdu en keban faamu almasiw isa woni buru ngurdam keddotodam ndenno mi waran mi janga e lei ayaje de mi jangan aya arano fa yottade aya tati anni ko winda deutere wi dentegal bibbe israila fu iwi elima be njotti lei jerende sin hakkunde elima e sinai dum wadi nyande nyalande sappo e joya bere lewru dida bordu gada njaltol mabbe leydi misra aya didi dentegal bibbe israima dentegal bibbe israila fu fuddi ngerbitade musa e haruna le jerende de be mbihi ben fayso men dalino leydi misra burino sabu meden goduno ton hebude nyamdu tew fa men kari onon on gaddi min leynde do jerende fa baron men yolbere lebbi didi e feccere tan woni ko jabbi ko israelan koobe iwiri misira so be puddi ngirimitade musa e haruna le jerene de e be mbiya be nimisiti ko be njoppiri tew e nyamduuji misira beldi fu hono non du gondinbe hewbe ana ngodi nimsututde ko yoppiri golleji sago mudum de jokki e sago almasiw isa wakkatiji ana wara yimbe nimsitan ko yoppiri sago mudum de jokki gondinal nadu gondini e almasiw isa e leydin golleji nguika pene nambara mbakilaku e ko nandi e mudum ana wawi tawede hen e misalu so tawi e nguika hebiran noda ngurai mada. So a gondini e almasiw isa. De mo holitima ada hani selude e majjum. So tawi a wawa no gollal fu. Nden no unwoni ada hani pamude wakati. Fa ekitot a gollal. Ka fadima hebude wawude gollal. So tawi a futi yihude torra. Unwoni hono so a rafirama ko nyama. Hono ngatta. Yalla a fuddan nimsutudde ko ko njoppuɗa nguyka kona de naata e wujjude kasenna so tawi a pijoowo wonno du so tiiɗalla hewtima taweene aɗa andi fijo yaadata e muyɗe lamɗo hono ngatta yalla a wirfototo e fijo ngona miɗa miila hono o torra woni ko hewti israelankoɓe nde ɓe tawano leydi misira nyamdu fuu rafaaki ɓe fay so tawino iɓe ngoni e maccungaku leydi misira to nyamdu fuu tawa ana rafiɓe kande lamɗo rimɗaniɓe nde ɓe ngala torra fuu so wona yolbere so aɗa yiɗi andude neɗɗanke mo wowa yiide torra ɓatta ɗum wakkati nde yolbere nangi ɗum nden a andan joomum ko nandi abada anniya lamɗo laatake yaltinde jama muɗum e maccungaku wara waɗa ɓe e mayde kooƴe muyɗe makko wonno yaltinde jama makko o e maccungaku misra de mo humanoɓe ɓe njaha ɓe ndewa mo njehen yeeso faa jooni en ngaran e mbiɗe aaya nayi faa yaade aaya jeɗɗi lamɗo wi'i Musa anni mi toɓnan on nyamdu iwde dow kammu mbiya ɓe njalta ɓe suɓa ko heƴata ɓe on nyalowma tan mi waɗan ɓe non faa mi anda yalla ɓe ɗowtanto kam na ɓe ɗowtantako aaya joyi ka nyande nyalande jeego ɓerde nde ko ɓe suɓata ko laatoto nyamdu balɗe ɗiɗi aaya jeegom Musa e Harunna wihi israelankoɓe handen kikiɗe on keɓan faamu lamɗo woni ko iwini on misira aaya jeɗɗi so subaka du waroy on jihan annora lamɗo sabi mo nani ŋerɓitare moɗon bangal makko ko menen men goni faa ko oɗon ŋerɓitomin Musa e Harunna tawama ana lamɗo israelankoɓe ko waɗi iɓe ŋerɓito ɗum en ndenno ko ɓe yiɗi famminde israelankoɓe goni en anda e dow yamirore lamɗo woni ko ɓe yaltiniri ɗum en ka wana e dow muyɗe maɓɓe andon saabe hono ɗe nyingoje waɗi so Musa sali jaɓude ko lamɗo winomo mo ɗowa israelankoɓe e nduɗo yaadunde Musa wiɓe lamɗo nani wullitango moɗon on jihan annora makko nde israelankoɓe ŋerɓiti fuu lamɗo ana woodi ɓanginde annora muɗum ɗum ana hollita ko ɓe ngatta ko dagaki ndenno enen gonɗimɓe eɗen kaani selude e ŋerɓitagol wakkati fuu sabu ɗum welata jomiraɗo njehen yeeso faa jooni aaya jetti Musa wi'i lamɗo dokkan on handen kikiɗe tew faa nyaamon beete du o dokkiran on nyamdu faa heƴa sabi lamɗo nani ŋerɓitaaje moɗon bangal muɗum sabu wala ko menen min godani e majjum ɗum waɗi wana menen ŋerɓitiɗon ka lamɗo woni ko ŋerɓitiɗon e ley dental gonɗinɓe eɗen kaani wattande kohe men haqqille so en tawama eɗen ŋerɓito hooreɓe maggal sabu so en selali ɗum gasata e meɗen aaya jeenayi faa aaya sappo e tati anni ko wiya Musa wi'i Harunna mbiya dental israelankoɓe ngal ɓattite yeeso lamɗo sabi mo nani ŋerɓitoje moɗon aaya sappo Harunna nde wooduno yottinde haala ka ɓiɓɓe israila nde ɓe yecci ɓe ƴeewiri bange jeerende ɗon ɓe njihi annora lamɗo ana ɓangi dow duule lamɗo wi'i Musa mi nani ŋerɓitango israelankoɓe ngo wi'iɓe handen kikiɗe on nyaman tew e ley beete on keɓan nyamdu nden on andan min woni lamɗo jomiraɗo moɗon aaya sappo e tati on kikiɗe fuu poloy pamaroy faa keewi jippi ɗo israelankoɓe tawa ana daaki ɗo manadu ana tawe e nyamuruji di lamdo hokki bibbe Israila di andon mana ana tiidi sifa sanne ka ko kanu don andude woni dun nyamuri wonno aya sappo e nay de sawandere subaka tajinde kulle jippi kewi nokku mabbe o idum sifo hono sifo geji nadu hono alahali njumuri nadu sikoro tainado aya sappo e joy israelan kobe yewundiri de be mbindiri ko dum woni sabu be andali ko dum wodi musa wiibe dum woni nyamuri ndi lamdo wi hokiram ondi aya sappo e jeegom anni ko lamdo yamiri goto fu botta ko warata e nyamdu mudum kanyum e nyamdu tawado le galle mudum fa haura e no be foti hewde aya sappo e jeddi israelan kobe ngadi non wobbe botti fa hewi dabbiti wobbe du otti seeda tam aya sappo e jetti homo fu ko mudum ko jakka e sawal ottube fa kewi be ko mudum ko hauri eno hani non ottube seeda beedu ko botti ko futinama e ko hani no tawede ana ottako aya sappo e jene musa wihibe ta fay goto resito ged mudum fa weta wonbe jokkali biide musa de be njoppi nyamuri fa weti don gildi naati le majjum de du nyoli musa bila nadu tikkani ben yimbe aya nogay e gohu bete fu goto fu an hanino bottude ko hejata dum hono nyamdu mudum ko kande wulungo nange wadi fu ko resita ko ana taya mana ana hollita en kabaru almasihu isa sabu kanko woni buru wurnowo en iwrudo e do kam e le majjum mi yidi jangande on biide sura jeegom linjila yuhanna aya chapande didi fa yade aya chapande tati e joy anni ko winda isa jabibe mido halana on gonga wana musa hokki on nyamdu iwrundu do kam babirado am hokki on nyamdu latindu iwrundu do kam sabi nyamdu ndu lamdo hokkata ndu woni iwroru do kam wurnoru adunaru ndu be bihimo mobbo hokku min nyamde fu ndu nyamdu isa wihibe min woni nyamdu wurnoru gardo e am fu yolbata abada gondindo kam fu domdata abada mi wihi on ka on gondinali mo babirado hokki kam fu waran e am den no sakirabe warbe e rewbe anni timode biide sura sappo e jeddi mo goduden jangude nyagunde am woni yo lamdo wondu e mon e do alhorma isa almasihu amina
kettiniɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transworld radio yo lamɗo hollu en wakkati goɗɗo no kasen tawe eɗen guuri eɗen celli ceɗe ceɗe ceyi koye am